mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi, mwiriwe neza aho muri hose. Ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni kiganiro muri isanga kuri radio ijwi rya Amerika. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali, naho mu bunuri mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 muri isanga kuri radio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze bwense abagifungura amaradiyo yanyu, ni ikiganiro muri isanga kuri radio ijwi rya Amerika. Uyu munsi turaganira kuri gahunda yo kuvugurura umwuga w'ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma umuhinzi abona ubujyanama bwihariye. Umwuga w'ubuhinzi ni umwuga utunze abantu benshi, haba Abarundi cyangwa se Abanyarwanda n'abadahinga batunzwe n'ibiva mu buhinzi bw'imbere mu bihugu. Uyu munsi turaganira na rwiyemezamirimo washinze isosiyete Go Limited akaba anayiyobora. Ni Bwana Shikama Dioscore, ni n'umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga mu buhinzi muri Forum y'urubyiruko rukora ubucuruzi bw'ibiva ku buhinzi mu Rwanda, izwi nka Rwanda Youth in Agribusiness Forum. Nkuko bisanzwe rero, abifuza kumubaza muri kiganiro cyangwa se gutanga ibitekerezo, muduhe telefone zanyu tuze kubaha ijambo. Iyacu ni 202, ni ukubanza nyine akamenyetso ko guteranya, kongeraho 202 44 1 9 3 1. Nabatindiye rero, reka twakire umutumirwa wacu Bwana Shikama Dioscore, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Eugene.
Yengushimiye rero byimaze kuba wemeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire. Uganiye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika barusheho gusobanukirwa n'ibyo mukora mu guteza imbere umwuga w'ubuhinzi mu Rwanda hakoreshejwe telefoni igendanwa. Mu gutangira muri make, nagira ngo mubwire abatwumva, mubabwire Dioscore, mumbabarire Dioscore Shikama ni muntu ki. Nagira ngo
amazina yombi ni Dioscore Shikama. Narangije muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu mwaka wa 2015 mu bijyanye n'ibinyabuzima no kurengera ibidukikije cyangwa se biologie na conservation. Mbere yaho nari narize mu ishuri ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga ryitwa Codescence d'Imana. Ibijyanye n'ikoranabuhanga natangiye kubyinjiramo kera, ariko navuga ko muri urwego rwa business ariyo natangiye mu mwaka wa 2012, ubwo natangiye gukorana n'ikigo cyitwa igihe.com. Icyo gihe nari umunyamakuru bisanzwe, ariko nibwo n'ikoranabuhanga ryaritangiye kuza. Kuri ubu ngubu ndi umuyobozi mukuru wa Go Limited, nk'uko tuza kubiganiraho, ifasha abahinzi mu kunoza imikorere y'ubuhinzi igezweho binyuze muri telefone. Ikindi ni uko undi umwe mu bayobozi bakuru b'urugaga rwitwa DIAF cyangwa se Forum y'urubyiruko rukora ibijyanye n'ubuhinzi kugamije ubucuruzi. Kampani nkora ya Go Limited iherereye I Kigali mu nyubako izwi nka Telecom House, ikagira n'indi ofisi ahitwa ku Gisimenti Tabazi Kigali, bishobora kuborohera kwa mega.
ye mutubwire ryo societe aho iherereye mutubwiye kwifasha abahinzi iyo gahunda mwayitangiye ryari ni gute igitekerezo cyabajemo
muri rusange ubuhinzi navuga ko ari umwuga umaze igihe ariko none ikoranabuhanga akaba ari umwuga utangiye ni mushya haba ku rwego rw'isi ikoranabuhanga rigezweho cyangwa se by'umwihariko mu Rwanda. Igitekerezo rero cyo gushyira ikoranabuhanga mu buhinzi cyaturutse ku kuba ubwanjye narize ibijyanye n'ibinyabuzima, hari aho bihura n'ubuhinzi burambye burengera ibidukikije. Ikindi ni uburyo umuvuduko w'ikoranabuhanga warimo ugenda wiyongera ariko ukabona utagira inyungu cyane abahinzi cyangwa se ari umwuga w'ubuhinzi. Ntangira gutekereza se n'iki cyatuma noneho iri koranabuhanga riri mu mabanki, iri koranabuhanga riri mu bijyanye n'ingendo rigera no mu buhinzi, aho igice kinini cy'abantu barenga hafi 80% bakora umurimo w'ubuhinzi. Ni gutyo cyatangiye ni mu mwaka wa 2014 ubwo natangiye gukora ubushakashatsi bwihariye cyangwa se icyo umuntu yakita nka business research, ngenda nigira ku bandi se ikoranabuhanga ubundi mu buhinzi byafasha abantu gute, ni ibihe bikenewe, ubuhinzi mu busanzwe bukorwa bute, ni iki kiburamo. Urebye bisa n'ibyatangiye mu mwaka wa 2014 ariko mu mwaka wa 2016 nibwo twatangiye igerageza rya mbere n'abahinzi twahisemo ko hari mu kwezi kwa cumi umwaka washize.
None uratubwiye ngo ikoranabuhanga ridafasha mu kurengera ibidukikije rifasha gute, ikindi bisaba iki kugira ngo umuntu abashe kubona izo nama mutanga?
Mu busanzwe uburyo ubuhinzi bwakorwaga cyangwa se gikorwa n'umubare munini, tuvuga urugero ni gute abantu bamenya amakuru y'iteganyagihe rijyanye cyangwa se rifite umumaro mu buhinzi, uratuma umenya ngo ni ryari ndatera umuti, ni ryari ndashyiramo ifumbire bitewe n'uko ikirere gisa. Ntabwo bikiri bimwe byo kuvuga ngo abantu ni abavubyi, umuvubyi yatubwiye gutya. Ikoranabuhanga n'ibyogajuru riba ryafashe ibipimo neza bishobora kugaragaza uko ikirere kiza gukomera. Uko ikirere kimeze rero nibyo biha umuhinzi ingamba cyangwa se umurongo w'uburyo arakora ubuhinzi bwe. Rero mu bujyanama dukora ni uko twifashishije ikoranabuhanga ririmo ubumenyi bw'ikirere, imvura iraboneka ryari cyangwa se ubwoko bw'umuti runaka umuhinzi aba arakoresha aratera, butihanganira imvura. Inama nziza ni zimubwira ngo yenda ejo imvura izagwa kuri iki gipimo, umuti waryiza uretse kubera ko utazashobokana n'imvura. Urwo ni urugero. Cyangwa se kubera ko iyo umuntu akoresha ikoranabuhanga ryacu na application yitwa Agrico, umuhinzi abasha kuyibwira kwandika kubarura ibyo yakoze. Tuvuge uyu munsi yateye ibirayi, yateye ibirayi biro bingahe, biro bitatu. Kubera ko tuzi igihe yatereye n'ingano y'ibyo yateye, tubasha kumwibutsa igihe cyo kubagara cyangwa se igikorwa gikurikiyeho gishingiye kuri iyo ngengabihe y'igihingwa ari gukora, kandi tukanamubwira ingano y'ibindi bintu azakenera kugira ngo umusaruro unoze, ibyo bitiyongera musaruro. Ibyo byose rero bifite aho bihuriye no kurengera ibidukikije kandi ukora ubuhinzi burambye, harwanya inzara kandi ubuhinzi bushyira ku mwuga. Aho umuhinzi niba amenye ngo igishoro cyanjye ni aya ngaya, bitewe n'uko yagiye abarura akazamenya n'uburyo yumvikana ku isoko akagurisha adahezwe, kandi ubuhinzi bwe bukaba burambye burengera n'ibidukikije.
Ubwo ndumva ko babandi bajyaga bakubitwa bajyaga bavuga ko ari abavubyi, ubwo ndumva mu byo mukora nabwo muri izo nama mutanga zijyana n'ingengabihe nta usongera gukubitwa?
Ndumva gukubitwa ngo yabaye umuvubyi yavuze muri iki gihe ntiyaza ngo cyangwa se yabyitiranisha. Ibyo ni ibihe bishaje, ikoranabuhanga rihari ryemera abantu kumenya neza uko ibihe biteye.
Nubwo ni uburyo bwo kurengera ubuzima bw'abantu munarengera n'ibidukikije nk'uko mwavugaga. Ye isosiyete yanyu rero iha ubujyanama bwihariye abahinzi, ni umuhinzi wese ubona izo nama cyangwa hari uburyo bwihariye mushobora mufashamo abahinzi, nabibumbiye hamwe cyangwa buri muntu ku giti cye umuhinzi wari wese ashobora kubona izo nama?
Muri rusange intego nyamukuru no gufasha umuhinzi wari wese yaba mu mugi yaba mu cyaro niyo cyangwa se ingana afite niyo mpamvu n'ikoranabuhanga ryacu ishoboka kuri telefoni nto zisanzwe ntabwo bigombera ngo umuhinzi afite izo bita smartphone cyangwa telefoni zigezweho. Ikindi ariko nk'uko bigenda mu mushinga wose itangira abanza kwegeragezwa mbere yo kuvuga ngo abantu bose bakoresha ikoranabuhanga. Kuri ubu ngubu twibanda cyane ku bantu bibumbiye hamwe cyangwa se icyo bita amakoperative. Tugira n'amahirwe ko mu Rwanda ari kimwe mu bintu bishyigikiwe na Leta kubera ko babonamo andi mahirwe arenze gusa rino koranabuhanga. Kuri ubu ngubu twibanda ku bantu bibumbiye hamwe muri koperative, ariko byavuga cyane n'umuhinzi ku giti cye, kuko tuteganya kuzageza no hanze y'u Rwanda aho wenda koperative zitanari cyangwa se n'ahabandi bantu bifuza guhinga ariko bidasabye kuba amakoperative ashobora kuyungukiraho byinshi.
Muravuga rero ko mwibanda cyane ku makoperative muri kino gihe, izo nama muraziha abahinzi ubwo baba bahinga ibihingwa byihariye ni ibihe bihingwa murimo kwibandaho muri kino gihe?
Mu by'ukuri nk'uko nasobanuye ko duhera ku makoperative, menshi mu makoperative bitewe n'imiterere y'ubuhinzi mu Rwanda aboneka mu bihingwa bitatu cyane ari byo umuceri, ibirayi n'ibigori. Izo natwe nizo twibanzeho cyane, uretse ko dufite n'indi koperative y'abantu bahinga ibirumyo, ngira ngo nabyo ni bimwe mu bintu bitangiye gutezwa imbere cyane kandi bigorana guhinga kuko bisaba kwitondera n'ingengabihe yihariye. Nibyo bihingwa twahereyeho, ariko umugambi n'intego bihari ni uko igihingwa icyo ari cyo cyose cyane cyane biboneka ku masoko y'u Rwanda yo mu karere bizaba biboneka bitangirwa ubufasha n'ubujyanama bwihariye kuri telefone mu gihe cya vuba.
Muravuga ibyo bihingwa mutubwiyemo bitatu hakiyongeraho n'ibyo bihumyo, muvuze ibirayi, umuceri, ibigori, noneho n'ibihumyo. Murateganya no kugera ku bindi bihingwa uretse ibyo mutubwiye ku buryo mwazaha abahinzi inama no ku bindi bihingwa bisanzwe, tuvuge nko ku rwego rw'ibanze aho umuturage asanzwe yihingira nko mu karima k'igikoni, ibihingwa bimwe bisanzwe byo mu giturage urateganya kubafasha nabo?
Ni nawe ntego cyane ko uretse ibihingwa bitatu wenda binasanzwe bigize ubukungu bw'igihugu mu buhinzi, hari igice kinini cyane cy'abahinzi b'imboga cyangwa n'ibindi bijyana nabyo, ubwo wavuga za binyanya cyangwa se amakaroti cyangwa se ibijumba ubwabyo n'imyumbati yewe, ibyo byose ni bimwe mu bihingwa tuzaba dufite ku ikoranabuhanga ryacu, aho umuhinzi byaterwa n'ingano y'aho ahinga uko hangana hose, haba hato haba hanini, kugira ku karima k'igikoni nk'uko ubivuze akazaba ashobora kunguka ubumenyi no kumenya tekinike cyangwa se uburyo bushya bugezweho mu kongera no kunoza umusaruro w'ibyahinga.
Idioscore Shikama ni umuyobozi wa isosiyete Go Limited, akaba ari nawe muyobozi mukuru. Turaganira kuri gahunda yo kuvugurura umwuga w'ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma umuhinzi abona ubufasha mu nama ku bijyanye n'uburyo ashobora guhinga, ubujyanama bwihariye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ikiganiro rero muri isanga ikiganiro giha ijambo abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika bakabaza cyangwa se bagatanga ibitekerezo. Reka twakire rero ku murongo wa telefone ntaza kwibanda kwizinga ku ijambo tunge nyine, kandi abakunzi b'Ijwi ry'Amerika batangiye kuduhamagara. Nagira ngo nguhereho wowe Landry, uranyumva?
Ndashimira.
Urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo waba ufitiye Dioscore Shikama?
Byose byo yavuze ni byiza, kandi hari ibyo rwose ni ukuri hano mu Rwanda ubuhinzi buri gutera imbere cyane. Kuvuga ngo icyo nashaka kubabaza barateganya iki kugira ngo bashobore kuzagera ku bandi bahinzi bo hasi cyane, uko tubibona dusanga ibyo bintu biri mu makoperative cyane kurusha uko byagera mu bahinzi babo. Bagira ngo rero ikizakorwa kugira ngo n'umuntu ushobora guhinga ni kita guna ni kita guna sejak naza ni sebelum dia sihir ni dia sihir tu jadi.
Urakoze cyane Randwi. Dioscor wamwumvise icyo yabajije wari umaze kubivugaho mu kanya ariko ubwo yenda ashobora kuba yifuza no kumenya ari ryari muteganya kuba mwagera ku baturage basanzwe najya ngo mumusubize
koko ibihe byihari ntabwo ari ukureba amakoperative cyangwa se ibigo bikomeye nuko bikora n'abahinzi harimo no kugera ku bahinzi bamwe baciriritse bo hasi kuko bose bafite na telefone bakoresha mobile money barahamagara bakiriye ubutumwa intege hari nuko guhera mu gihe cy'ihinga gitaha biri mu kwa cyenda tubikora ibishoboka byose n'abafatanyabikorwa bacu uburyo umuhinzi ahari hose mu Rwanda ubuso bwose abahingaho azabasha kuvugurura umwuga we no kumenya uburyo yajya yakigeza inama ntabwo rero ari abagambere ari abanini gusa cyangwa se abahinzi bahinga ku buso bugari aya ahubwo n'abahinzi bato cyane guhera mu kwezi kwa cyenda uburyo tuzakoresha buzabemerera kugera kuri ubujyanama bwihariye bitabagoye
abo bafite n'ubu bahinga no ku buso butoya ni nabo bakeneye izo nama cyane kugira ngo babyaze umusaruro akarima gatoya baba bafite ko n'ubutaka bugenda babukeye.
Ni cyane rwose. Niba ari kuvanga imyaka bitemewe akamenya uburyo bigirwamo inama abantu bagahindura isoko bakareka guhingira rimwe twitaga guhingira kurya bikarangira umuhinzi n'umwuga ugomba kubaho kandi utanga amafaranga nibyo rero uko haba hangana kose hateguye neza umusaruro uriyongera bikanagenda neza.
Reka twakire na Ingabire. Ingabire turi kumwe.
Yego ndagukurikiye.
Yego urahagana hehe?
Igikondo Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nanjye ko nshimira umwanya mwiza nk'uko tugenera.
Urakoze nawe.
Nagira ngo mbaze uyu muyobozi wenda hari ibyo bavuze bateganya cyangwa se ibyo bagezeho ariko noneho kwibaza ese nko mu ntara ko mbona imisozi myinshi iteka iyo imvura yaguye itwara iby'abaturage baba bahinze ese hari icyo baba barabanje guteganya mbere kugira ngo na twa tuni bazakorera abo baturage imvura itazadutwara nongera nk'amazi nk'ese wenda niba nakurikiye neza bavuze ko bata koperative yabatanze muri 2016 niba ntibeshye ariko nk'ubu ngubu bigeze muri 2018 na 2017 sinzi niba bakorera mu ntara zimwe cyangwa mu turere tumwe wenda nkanjye ngiye mu majyaruguru inshuro nyinshi nta hantu ndabona koperative yabo yabikorera ese baba bateganya kuzajya muri buri karere cyangwa se bakanamanuka ku rwego rw'imidugudu bagahera hafi kuko abaturage bakagombye kubanza gukorana n'abari abo bo hafi
urakoze ubundi ntabwo akorera muri koperative bafasha amakoperative reka muhe umwanya gusubiza
arakoze Ingabire ku kibazo abajije ngira ngo nk'uko bisabye nabanza gusobanura neza ntabwo turi koperative dufasha amakoperative turi ikigo kigenga cyitwa Go Limited hanyuma ku cyo abajije cy'isuri igaragara mu ntara igatwara imyaka y'abantu ndetse ikagira ibyo yangiza ese twaba dufasha iki abahinzi kuri icyo kintu ishuri izajya kuba ubundi buryo bw'ikoranabuhanga yabizi ko imvura izagwa ishobora kuzagira ibyo yangiza no mu bujyanama buhari rero nk'uko leta wenda igira ityo ikabwira abantu gukoresha amaterasi y'indinganire ni uko twibutsa aba bahinzi ko ari byiza kuzigura imiyoboro mu materasi y'indinganire ikindi ni uko kugwa kw'imvura ubwabyo benshi ni amahirwe mu gihe tuyabyaje umusaruro mu buryo bwiza niyo mu nama rero dutanga zifite aho zihuriye no kurwanya isuri ni ukubika neza amazi ari mu murima akazakoreshwa mu gihe iyo mvura itakigwa ibyo bita se irigasho cyangwa se kuvomerera imyaka ibyo rero ni ubujyanama nugora twibutsa umuhinzi no gukoresha sisiteme yacu tukakubwira mbere y'igihe k'imvura izamera gutya ko ushobora kuzibira imiferege cyangwa se imiyoboro y'amazi mu murima wawe ikindi kuba kubabika amazi kugira ngo azakoreshwe neza. Yanabajije ku bijyanye n'igihe sosiyete yatangiriye ngira ngo yabyiyeseho, twavuze ko igeragezwa ryatangiye umwaka ushize ariko ikigo byacu cyanditswe kera 2011 bishyiraho 2012 ubushakashatsi bw'ubuhinzi butangira muri 2014 noneho 2016 nibwo twatangiye. Ikijyanye no kwegera abaturage ngirango gisa n'icyorambere igeze kubaza ntabwo mu mijyi ariho bahinga, bahinga mu giturage nk'uko bimenyerewe cyangwa bizwi cyane. Natwe rero gahunda yo kwegera umuhinzi uri hasi irahari, tugifatanya na minisiteri muri gahunda yayo yitwa twigire umuhinzi, yaho igenda ifasha umuhinzi kubona imbuto nziza z'indobanure n'ibindi. Muri iyo porogaramu natwe twari tuzanyura dufatanya na leta n'abandi bafatanyabikorwa banyuranye kugeza ikoranabuhanga ku muhinzi wo hasi cyane rwose.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turi mu kiganiro muri Isanga. Twibutse kandi ko mutwumvira kuri FM 88 ibice bitatu no kuri FM 104 ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 ibice 9 no kuri FM 95 ibice 2. Dusubire ku murongo wa telefone twakire na Prudent. Turi kumwe?
Mahoro neza. Mahoro neza.
Yikomera komera. Urahagana hehe?
Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ni byose. Uyu mutumire n'ukuri numva ari umugabo n'umuhinga kabisa.
Ni umugabo
rero ibibazo n'umubaza byo byinshi kuko nohera ku ntango nkasanga ntwaye umwanya munini cyane.
Yewe, kubera ko hari n'abandi bari bubaze.
Oya, no fanele fana mu nyuma kuko hariho n'ibibazo nyine n'usanga bizi kuko basanga ariko ndamubaza.
Nibyo.
Icyo nosaba rero umwo nimero zacu murazifise n'iziwiwe. Demo uwo munsi abira nimero akoresha kuri WhatsApp kugira ngo nzoze ndamubaza kuko numva ari ibikorwa bikomeye cyane. Ikibazo nababaza mu paso. Hari yavuze ibitegwa bitatu, ibiraya bine, umuceri, ibiraya, ibigori. Hari ikindi yavuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda ntashoboye gutahura neza.
Yavuze ibihumyo, hari ababyita ibyobo, mu Kirundi ntabwo nzi uko
mubyita,
champignon.
Ha ibizimu
champignon.
Babyita ibizimu mu Kirundi?
Ibizimu ibizimu. Cyangwa ariyo na produce record. Rero je narigeze kuba ndi mibiraya nkakoresha. Narigeze kubabazwa n'umwimbu narose nakore na teri ngura mu itubi zitatu. Umwimbu ni wanjye na gatoyi nashira na biheba. Rero ko narindose umuntu ashobora kubaza ingene byogenda neza cyane byo byiza kabisa byo byiza mu mpaye nka kanimero kiyo ka WhatsApp inyuma y'ikiganiro mwa mukozi.
Nta kibazo rwose, ubwo turamubaza niba kandi hari na nomero bakoresha ku mu kazi umuntu ashobora kuba yamubonaho nayo ubwo ngubwo ashobora kuyiduha. Rekanze muho mwanya
gusa ndumva ko ari umuntu afite akamaro kabisa iyo terera ibitari bike mu iterambere.
Niyo mpamvu twamutumiye kugira ngo afashe abakurunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, cyane cyane ko n'abahinzi bakora umwuga w'ubuhinzi ari benshi haba mu Burundi no mu Rwanda.
Rero ibihugu byacu birabaje kumva turi makuri abarenga 90%, hanyuma kumva ngo turashonje, ibyo numva ko ari ibibazo.
Perezida, ukora umwuga w'ubuhinzi uvuze amatoni wasaruye ukora, ubundi ibyo wabihinga kugira ubicuruze?
Ibyo kwanza nabikora nyiga no muri universite, nari nciga sinizi ibijyanye n'uburimi, ibyo nabikoze nciga nari nkiri umunyeshuri.
Ni igitekerezo cyiza n'akazi keza rwose, ntugacike intege.
Uwo mwimbu kwimbura itoni zitatu uteye itoni n'ibindi bintu uba wakoresheje ibintu supplementaire nk'amase sinigene mubyita
nina amase niko natwe niko tuyita ifumbire
usanga ari ibintu biteye ubwoba ucike intege.
Yereka ndamureka tumuha umwanya noneho agira icyo akubwira kuri icyo kibazo cyawe.
Arakoze ni Prida.
Ni Prida y'Ubujumbura.
Okay. Ngira ngo agaragaje kimwe mu bibazo abahinzi benshi bahuriyeho, kuba wagira n'umusaruro ariko ntumenye se igishoro cyangwa ibindi kingana gute n'ingwa no kugurisha ndahera kuki. Ni kimwe mu bibazo dukemura kuko ubuhinzi buragenda bujya mu rubyiruko cyane, urubyiruko nasobanukiwe n'ikoranabuhanga kandi bikeneye guhanga imirimo bikeneye kumva ko ubuhinzi rero atari umwuga wo gukora ariko umwuga kimwe n'indi yose bikwiye kumenya kubara imari yawe kubara igishoro wazajya no kugurisha ukagurisha udahenzwe aravuga ati ni amatoni angana gutya ariko ibibazo ibyo natanze amafumbire imiti abakozi n'ibindi byinshi ibyo rero nibyo mu byo tumufasha yasabye nimero yashobora kumbonaho cyangwa se kubona ibindi bisobanuro ntekereza ko byaza kuba byiza bitanze nyuma y'ikiganiro wenda mbere yuko dusoza mu gihe n'abandi bashobora kuza kwibaza
ariko ntacyo ni ugushobora kuyitanga akiri hafi niba hari utundi yari agiye kwigiramo mwayitanga ntabwo byaba bibifungiye twayisubiramo
nta kibazo yayikoresha niyo ku kazi nanjye nshobora kuyikoresha inshuro nyinshi ni akamenyetso ko guteranya 250 78 96 67 67 reka nsubiremo akamenyetso ko guteranya 250 78 96 67 67 byose byakora ari mu Burundi yahamagara yakwandika watsapu byose byakora
urumva ko ari umurimo ahagurukiye ibintu yakoze ari umunyeshuri kandi n'ubu ngubu akaba agifite inyota yo kubikora ndumva ubwo azabashaka hanyuma muzamuha inama
twanakorana dufasha kugera mu Burundi
nabyo ntabwo ari bibi rwose ni byiza cyane ubufatanye ni bwiza ku nzego zose twakire na Emmanuel Emmanuel uranyumva
ndakumva
wowe urahagana hehe
ndi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ikibazo cyendaga gusa n'icyo umuvandimwe w'umurundi mu by'ukuri turahinga tugakoresha umusaruro mu ifumbire ihagije tugashaka uburyo twiteza imbere ariko wareba ku isoko ukabona ibiciro wapi ukabona nta musaruro muri makeya w'ibyo twakoze
ibyo muhinze mugasanga muragurisha muhendwa
nk'urutoki mbega muri makeya ugasanga wenda urarukoreye uravunitse ariko kugira ngo uzagere ku kintu uvuga ngo ngiye kwagura n'umushinga mpereye ku byo nkuyemo ugasanga n'ibibazo gusa nagiye nsobanukirwa byinshi bitewe n'ibyo nibazaga uko musobanurira umuntu uwo muvandimwe numva ikibazo cyanjye cyasa nk'ikigenda gisubizwa
ukomeza ugume hafi ya radiyo ubwo ntihari bubure n'abandi babaza n'ibindi ukagenda urushaho gusobanukirwa
murakoze cyane rwose
urakoze cyane Emmanuel Diosco wamwumvise Emmanuel ikibazo cy'ibiciro
ikibazo cy'ibiciro kirahari ariko icyo ndagira ngo nanabasobanurira abantu umuhinzi akwiye kumva neza ni uko iyo umuntu ari mu iduka rye arakubwira ngo iyi ntebe igurishwa n'amafaranga ntabwo ari umuntu uje kugura uvuga ngo ngiye ndebe intebe nayitangira amafaranga kimwe n'ubundi bucuruzi yaba acuruza imodoka ucuruza inzu agena igiciro ku muhinzi rero niho usanga kwihagararaho bigoranye ahubwo umuguzi ari we uri kugena igiciro nubwo isoko riba ryigenga rifite uburyo rikora ariko kimwe mu byo dushaka gufasha umuhinzi niyo abahinzi bose bamaze kumva igishoro bagize bakareba cyakabaye ikiguzi fatizo kugira ngo bakomeze bagire urwunguko rutuma bakomeza ubuhinzi ubwo ni uburyo bwo kubaha ububasha bwo gutegeka isoko cyangwa se bwo kumvikana neza badahomba Emmanuel rero kimwe na Pida ikibazo bahuriyeho ni rya soko ariko niba bahuriye mu isoko bombi bazanye ibitoki bumvikana neza bo igishoro bakoze biratuma n'uwo niwe ataza kwemera ko ahomba kimwe n'abandi benshi ikindi nahita nongeraho nunganira ni uko ajya avuga yakomeje ku bintu bijyanye no kwagura umushinga kwagura umushinga bigira afite ibikorwa ashaka gukenera banki ashaka gukenera inguzanyo runaka cyangwa se ubwishingizi butuma ibyo yahinze igihe hagize ikibazo abe n'ubwishingizi ni uko abo bose bakenera kumenya ese igishoro cyacyo byajyaga gite nk'ubundi bucuruzi bwose mugere uza gukoresha ikoranabuhanga cyangwa urikoresha nibwo n'ibigo by'amabanki bikumva kuko bizi igishoro cya uko kingana izi n'igize ibyago yase bigatwara ibintu hagenda ibintu by'agaciro kangana gute kugira ngo nibaza kuguha n'ubwishingizi bigende hari byinshi twakurikiramo ikoreshwa ry'ikoranabuhanga.
None Dioscore, murashaka kuvuga ko igiciro ku isoko gishyirwaho n'umuhinzi?
Ni twifuza ko umuhinzi agira uruhare rukomeye mu gushyiraho igiciro kuko iyo urebye ku masoko yacu usanga niyo mpamvu ujya mu byo bita kotimyaka abahinzi barabizi aho umuhinzi apfa kugurisha yahomba atahomba bitewe n'uje kugura umubwira ngo nindaguhaye agapfa kugurisha akabayekeje imyaka kubera ko ubwe nawe atunga ese ubundi aya arimo iyiyongereko arimo azatuma anongera kubona imbuto. Ibyo rero twifuza ni uko umuhinzi agira uruhare gushyirwaho by'igiciro ku isoko nk'uko n'abandi bose baranguye bavuga ati naranguye kuri aya sishaka guhomba
aho niyo biterwa n'ubukene se aho se ubukene butera kugira ngo umuturage yotse imyaka bamuhe ayo babonye nta suko abavuga ati ndakeneye agasabune kandi sindi bukabone ni inkomeza gutegereza akemeraga ayo bamuhaye akakira.
Yego haba ari ubushake bwe ariko akenshi bikanajyana no kudasobanukirwa birango aramutse yumva ko niba igishoro cye cyari amafaranga ijana umuntu akazamo ha 40 cyangwa 60 ubwabyo yabihitamo kubikora bitabaye ubujiji kubera wenda izo ngorane yagize ariko ntabikerwe nuko adasobanukiwe igishoro ubwacyo abenshi mubafite imyaka no kuba batazi ese ubundi bizanga yanshaka yayo nacyo ni ikindi kibazo ariko nk'iki njyewe ayasiye ashaka kuko nshaka yakubera izo mpamvu niyo umugura nawe ashyira mu nyirabwenge akabona ko ibyo umubwira bifite ishingiro.
Iyo aba ari amafaranga azakuramo ntareba igihe yashyizemo ngo arebe igishoro arebe ibyo yashyizemo byose noneho abikubire hamwe ateganya amafaranga yagombye kubona ku bintu agurishije ibyo nibyo mubigishije.
Ibyo ni nicyo kintu tumufasha kimwe mu bikomeye tumufasha ituma yongera umusaruro nibyo kuko yabonye ubujyanama bwihariye bukurikirana umubwira ibyo agomba gukora ariko nanone kandi akanongera umufuka we ku mafaranga yinjiza bitewe n'uko yashoboye kumvikana neza akagurisha adahenze.
Yereka twakire na masengesho. Uranyumva amasengesho?
Yego ndabumva.
Urahagana hehe wowe?
Umerereye igasabo ikinyinya.
Ijambo ni ryawe.
Icyo nagira ngo mbaze umuvandimwe mfite nk'itanu mpinga uturima dutatu hanyuma mpinga hari agace kamwe karimo ibitoki akandi mpingamo ibishyimbo ndenga ndimo mpingamo n'amasaka ariko mfite ikibazo kimwe hanyuma iyo mu buhinzi bwanjye nkoresha imbaraga nyinshi ekisitensizi nyinshi ariko mu by'ukuri nyuma y'igihe runaka ntegereje umusaruro nta kintu mbona icyo ngiye nshaka kubaza n'inama nabaza uwo muvandimwe ni iki nakora ngo nongere uwo musaruro cyangwa se n'iki nakora kugira ngo mbone inkamu zituruka mu bikorwa byanjye kuko nge ndi umusore mutoya ntago avuga ko ndi umuntu ufite imari cyane ariko ndacyashakira ariko nyujije mu buhinzi. Inama nabaza uwo muvandimwe nimba yumva neza nagira ngo musabe inama yangira kugira ngo nagure ibikorwa byanjye itansabye amafaranga menshi ariko kagerageza gukoresha ubushobozi buke mfite kabasha kugeraho nigeze.
Urakoze cyane masengesho. Ndumva ya telefoni twatanze mu kanya nawe ishobora kuba yagufasha kugira ngo umpe mwanavugana na nyuma y'ikiganiro. Dioscore. Ni umusubizo.
Yego. Okay, masengesho yakoze. Ngira ngo ikibazo abajije ni rusange ku bahinzi benshi bakoresha imbaraga nyinshi ariko bamwe umusaruro ukaboneka igiciro kikaba gito cyangwa se nko ku bijyanye nawe mu buryo bwe akavuga ati n'umusaruro ntunaboneke. Ngira ngo umugani ndivuze kumuha nimero nanone ayandike kuko byaterwa turimo twe dutatu hanyuma yahinze ibitoki haherereye hehe butaka bumeze bute hari ishusho itangwa na minisiteri y'ubuhinzi ishobora kugaragaza hano hereye hanyuma natwe tukabasha kumufasha niba wahinze ibishyimbo se unabisimbuza iki nyuma yaho n'ibivamo rakoresheje ifumbire ngira ngo na musubiramo nimero hanyuma nyuma y'ikiganiro akashobora guhamagara tukamufasha akamenyetso ko guteranya 275 78 62 67
ndumva asobanukiwe ibyo aribyo byose mumunyuriyemo ariko ubwo nyuma y'ikiganiro nyine ubwo cyangwa se n'ikindi gihe yabona umwanya ndumva yaza bahamagara hanyuma mukavugana ye twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga aho tuvuga kuri gahunda yo kuvugurura umwuga w'ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma umuhinzi abona ubujyanama bwihariye umutumirwa wacu muri kiganiro ni Bwana Shikama Dioscor akaba ari umuyobozi w'isosiyete Go Limited akaba rero ari nawe wibayishinze akaba n'umukuru wayo iha abahinzi inama hakoreshejwe ikoranabuhanga Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birakomeje tumukanye turongera duhe ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika badukurikiye babaze ibibazo cyangwa se batange ibitekerezo
muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri Isanga dukomeze ku murongo wa telefone twakira undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika sinzi umunsi uranyumva
Yalo
turi kumwe
Yego ndabumva
Yee urahagana hehe
Bujumbura
Yee kibazo cyawe cyangwa igitekerezo
kibazo cyanje cyaka kumubaza kubera ndumvise yuko bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu gufasha abarimyi nko kurima ndumva bintu cyane no gukingira ibidukikije none nk'umurimyi mutonya adashoboye gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi we bashobora kumufasha gute
ubwo buhinga ngurukana bumenyi ariko ni telefone uravuga umuntu waba adafite telefone
ndamenya yuko baba bakoresha telefone cyangwa bagakoresha ibintu bya interineti
ngo yani telefone ya yindi isanzwe yavuze ko atari na telefone rwose ya yindi yo mu rwego rwo hejuru isanzwe umuturage wese akoresha yavuze ko ikora
donc umuntu ashobora kuba telefone hama bakamuha ibisubizo ku bibazo baba yaba bagiye
reka muhe umwanya kubwire hari ikindi kibazo wifuza kubaza mbere yuko muhe umwanya
kabazo kanje karako ahamye kindi nacyo nuko nyene bashobora kuraba bakagura nk'ubwo buhinga ku buryo bakabishikana n'ahandi hose
urakoze cyane sinzi umunsi Dioscore mwamwumvise
n'ikintu cyasize umunsi ndangabaje n'ikibazo cyiza abariza abahinzi badafite ikoranabuhanga birashoboka kandi biriho nubwo ikoranabuhanga rigenewe abafite ubushobozi bwo kuyakira yego ryacu akaba ari telefone isanzwe ishobora kwakira ubutumwa busanzwe bwa telefone ishobora guhamagara ibamo karikiratifu cyangwa se ishobora telefone iyo ari yose isanzwe rwose ishobora gufasha umuhinzi ariko nanone tunatekereza kuri aba badafite telefone nk'uko abibajije ntabwo twenda guha buri wese telefone ariko bitewe na kwa kwishyira hamwe kw'abahinzi bitewe n'aho baherereye turi kugenda turi abafatanyabikorwa banyuranye bari mu ikoranabuhanga rya telefone aho umuhinzi ashobora kuzahabwa telefone akajya yishyura buhoro bitewe n'uko umusaruro we ugenda uboneka bikaba bigaragarira ko niba ufite telefone uyikoresha mu buhinzi ni hari nk'igikoresho cyo kugira ngo ugure umwuga wongere umusaruro kandi ubone amafaranga ubashe kwishyura. Ijyanye no kwagura igikorwa nabizize ntangira ko biragaragara birazwi afite ibibazo by'inzara cyangwa se iracyakeneye uko ubuhinzi butera imbere. Ntabwo rero tuyikora ino koranabuhanga tuyikora ntabwo twategereje kuyibanda gusa, ahubwo hari umuyoboro mugari wo kuyikoranabuhanga no kuba biri yewe no mu bihugu bya kure mu burengerazuba bwa Afurika mu baturanyi abarundi bene na hafi ibaha cyane ko iminsi izagenda izatuzagenda tuyikosora kandi tugeza aho hose.
Idadijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri icyo kibazo cy'ikoranabuhanga. Habana bakize Gerard atwandikiye avuga ngo ikoranabuhanga ni rya mbere ryakabaye gutuburira imbuto hafi y'umuturage, ariko ziracyava mu bindi bihugu zikazana inenge. Ikindi no gusimbura izazanye inenge ahari ku gihe, ati biracyari ikibazo. Ati urugero ni imyumbati, kandi ubundi ibi byagafashije muri ibi bihe by'igwirirana ry'abantu. Nagira ngo mbere yuko dusubira ku murongo wa telefone, mugire icyo mubwira Dioscore, mugire icyo mubwira uyu Habana bakize Gerard.
Habana bakize avuze ikoranabuhanga bijyanye no gutubura imbuto n'ibindi naryo ni ikoranabuhanga rihari, kandi koko ibibazo yavuze haruguru birahari. Aho imbuto zirimo byiza zanduye cyangwa se zikagira ibyo zangiza, ni muri urwo rwego rero n'iyo habonetse amakuru y'izanduye bigorana kumenyesha abandi bahinzi, ahubwo ugasanga imbuto ifite inenge ikwiriye hose kuko umuhinzi atayimenye. Aho tuzira rero ni uko igihe hari gukwirakwizwa cyangwa se abaye kiza, byorohera abahinzi kumenya niyo mbuto ikwiye akato cyangwa ifite imikorere. Kugira ngo hari abandi bafatanyabikorwa benshi cyane barimo barakora ku bibazo yavuze, tujye twibanda ku buryo ubwo bumenyi bugera kuri benshi.
Reka tubakire noneho na Claude. Claude, uranyumva?
Ndakumva.
Uri he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Nashaka
mundamukirize umutumire.
Yakumvise
ikibazo cyanjye, nashaka ndamubaze. Ati n'igiki bariko barakora nk'abarongozi kugira ngo igihugu cy'u Rwanda, ko twumva ngo hiyo mu Rwanda ngo inzara iryo uno munsi ivuze ubuhuha, kugira ngo iyo nzara ishobore guhera mu gihugu, ni uwuhe mwanzuro afite?
Umwanzuro wo kuvana inzara mu gihugu,
kugira ngo iyo nzara twumva iriyo, ko twumva ngo hiyo mu Rwanda naho nyine ngo abaturage inzara biri mu kubica.
Hanyuma se iki gikorwa akora urumva kitaba kiri muri izo ngamba zo gufasha umuturage kweza imyaka abona n'inama ndetse agasobanukirwa n'ibyo agomba gukora yiteza imbere kandi anateza imbere igihugu? Urabivugaho iki ibyo bakora?
Ibyo kenshi barabivugaho nk'abatware, mugabo ugasanga bajya mu gihugu hagati ugasanga ntibiriko birakorwa.
Ariko nta n'ubwo ari n'umutware cyangwa ntiwakurikiye neza?
Nakurikiye ndabyumviriza, neza ko ari bijyanye n'ubuhinzi bwo mu Rwanda.
Ntabwo ari umutware, ni umuntu washinze iyi sosiyete ifasha abantu kuba bakweza umusaruro bakurikije n'inama babaha. Rekanze muhe umwanya agira icyo akubwira. Urakoze cyane Claude. Dioscore, ikibazo cya Claude.
Ikibazo cya Claude rero ngira ngo umugani wenda ntiyakwitira intege ikiganiro ubwacyo ijyanye no kuvugura ubuhinzi binyuze mu ikoranabuhanga aribyo turi gukora. Birasubiza neza ikibazo yari abajije, ikibazo yaba icy'amapfa cyangwa inzara, ni ibintu biri muri Afurika nibyo tuba tuvuga turwanya inzara hose. Rero ni gutanga igisubizo kimwe mu bisubizo, ntabwo ari igisubizo cyuzuye, ariko ni uruhare rukomeye ndi kugira kugira ngo gihinduke. Ikindi nk'uko uyu munsi wamereye, ntabwo ndi umutware mu buryo bwa politiki nk'uko yabitekereza, avuga ati abatware baravuga ariko ntibiba ibyo badusezeranya, ntabwo ari mu rwego. Iki nanjye ni igikorwa
guhora nabo dufatanya kugira ngo umuturage atere imbere natwe tubeho nk'uko abantu bavuga ati dutunga telefone iyo babizinze ntabwo baba babica kubera ko telefone ariyo baraza gukuraho nabo imibereho yabo kugira ngo tode na marimpungenge ko turi kugira uruhare rukomeye mu kurwanya inzara tuvugura ubuhinzi kandi no mu Burundi bikazahagera vuba rwose.
Ni radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twibutse abifuza kuduhamagara ko telefone yacu ari 202, no kubanza akamenyetso ko guteranya 202 441 9931. Umutumirwa wacu ni Shikama Discord. Turavuga rero ku buryo bwo guteza imbere ubuhinzi, kuvugura ubuhinzi hakoreshejwe ikoranabuhanga rituma umuhinzi abona ubujyanama bwihariye. Dusubire ku murongo wa telefone, noneho twakire Gerard. Turi kumwe Gerard? Urahagana hehe?
Mu Rumonge.
Yeye. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Urabona ama serivisi abo bantu bashyize imbere na ama serivisi meza cyane kuko ya kumina gihe ngo muto umuntu kugira ngo nawe se arubuze amikoro rero muri Afrika ibyo buruka abantu benshi bugira izindi byambi yagize urabona Afrika yote imbere ayitazi cyangwa ari nanye za Norvege aho izigara babaza ko usanga ayo maserivisi afundi ugasanga n'umuntu muto asize ego iyo ravuga n'iki bisha ta internet uko bumfata umwanzuro bagafata
Gerard, turimo kukumva nabi, sinzi niba uri kuvugira kuri speaker, turimo kukumva nabi.
Hello.
Eh.
Ati yo bitatse n'uko abo bigisha ntanye n'uko bakabyumva hama bakaronka ubumenyi kuri byo kuko nabine bifasha ukuba kubitse akamaro kanini cyane gutuma bisasi bitana amatashe ugasanga ibintu bikorwa ari byinshi mu mwanya mutoye umugambi rero vye nabizi mwiza cyane kare nkaguhamagara yuko icyo guma ngaho nyene busanzara muri Afurika yose cyane ya Afurika doreste rero hama hamwe abanyagihugu bose bakabimenya kuko uri kwaraba ubumenyi yaza yavugimeza ko ubumenyi busanzaza ahantu henshi ndetse n'abandi banyagihugu abanyagihugu bagowe bajya muri za Ethiopia bafise ubugaragwa vrema buhamye cyane kugira ngo baronke umubyeyi ntibagiye akaba batere imbere mu porogaramu yose.
Ikibazo cya Gerard rwose tubabarire, birimo kuvuga nabi, ntabwo twabashije kukumva neza byose, ariko ndumva sa nkaho uvuga uburyo bafasha iryo koranabuhanga rikaba ryagera no mu karere kose. Reka mu mwanya umutumirwa wacu twumve niba hari gahunda bafite yo gukorana n'abandi mu karere. Discord
Gerard nubwo twumvikanaga neza ariko ngira ngo bisobanure neza muri make gahunda irahari, ntabwo twereka dusangira none ngo bikwire hose, ariko ikiza cy'ikoranabuhanga bisakara vuba, niyo mpamvu babyita niyo mpamvu ari ikoranabuhanga ariko ntabisobanura. Ikoranabuhanga riroroshe,
Abarundi banavuga ngo ni ngurukanabumenyi.
Ngurukanabumenyi nk'uko babivuga mu Kirundi. Nabo gahunda irahari kugira ngo gahunda nibyo ndavuga mu Rwanda muri uno mwaka mu mpera zawo turangije kwagura abahinzi bose mu Rwanda gukoresha ikoranabuhanga. Intumbero ni uko tugera no mu bindi bihugu byo mu karere na kure yaho, n'abafite ibindi bihingwa tutagira mu karere, abahinga ipamba se cyangwa se n'ibindi bihingwa bitagaragara mu karere. Ikoranabuhanga rero ryose yavano rikagira muri Amerika y'Amajyepfo, rikagira muri Aziya, ni nabyo rero duteganya gukora.
Twakire na Viateur, turi kumwe ku murongo wa telefone.
Turi kumwe cyane.
Nuko nuko, urahagana he rero?
Ubu ndi mu karere ka Kayonza mu murenge wa Ndego. Twumvise kabisa iryo koranabuhanga twarishimye cyane mu rwego rw'ejuru kandi cyane. Ariko ikintu twumvaga byadufasha natwe cyane nimuko natwe kabisa mudufashije byatugira nkanga kabisa dusanga natwe kujya tuzabigira usanga ari ibintu bigoranye cyane ubwo kintu twamusaba cyane kandi tukamushishigaza nuko yakongera kabisa akagize cyane yabakoze cyane
namwe akabageraho
natwe akatugeraho cyane kabisa
wafashe nomero ye kuko nayo ishobora kugufasha kuba wamugeraho ukaba wamuhamagara ukamubwira naho muri n'icyo mwifuza
cyane kabisa mwe mudufashije
ngo urakoze cyane Viateur Dioscore mwasubiza iki Viateur
Viateur ngo ari muhungirije ko mu gihe cyavuga ko hari Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda hariyo amakoperative tugiye gukorana nayo iyo iri Rwamagana ariko ngo ni kiyereka ko turimo turagera hafi aho ngaho ndetse ikiza nuko Kayonza ni hamwe mu hantu hagaragariye impamvu umuhinzi akwiye kwitabwaho no kumuba hafi kubera ibintu by'izuba n'ibindi n'ibindi rero gahunda irahari Kayonza tuzahagera vuba ndetse atanatsindiye cyane mu gihe cy'ihinga gitaha mu kwa cyenda nayizagira umwihariko wayo
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu aho ni Kigali mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 turi mu kiganiro muri isanga twongeye twakira umukunzi w'Ijwi rya Amerika Daniel turi kumwe urahagana hehe
ntaraye makamba
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ngwenda mutumutumira
arakumva
ngoma na batse ndabwo mutumire ku ibyo bijyanye n'ubuhinzi bifashishije ikoranabuhanga iwacu mu gihugu ahanini abarimyi bagize igice birenga 90% kandi nabo bakaba ari abantu bato bato ndetse batize none gute bategekanya kwigisha abantu basohokeje ku ikoranabuhanga na nyabujya abantu benshi bari ko bari gishantu batize bigomora mu buhinga bwahe mu buryo bwahe ikindi nacyo iryo koranabuhanga mu bintu by'umurimyi biba riba akarere mu bihugu kingana gute ho babikoresha kogamu ayi wati nengo ni gishasha no kumare zo sosiyo nani nengo nani byo tubora nengo ni na ama konti yabo kure mbasa cyane ama Facebook kugira abantu baba basa n'abasoma babakwiye ibyo bakora
aba baturage uvuga abarimyi uvuga batize no kuvuga abatazi gusoma no kwandika cyangwa se n'abafite amashuri makeya
abatazi gusoma ahanini kuko niho bagize igice kinini cy'abarimyi
reka tumuhe umwanya ubwo wagira icyo yakubwira Dioscore
ngende ni namwumvise biza ati 90% by'abaturage ni abarimyi kandi bakiri batoya yewe nongeraho batasobanukiwe no gusoma no kwandika ariko igihugu cyose ntabwo cyabamo abantu 90% batazi gusoma no kwandika ikiza cy'ikoranabuhanga ntibigendera kumenya gusoma no kwandika kugira ngo uhamagare umuntu yeye mu buryo dufite tuzatangiza vuba buteganya cyane igice cy'abantu baba badashobora gusoma cyangwa kwandika gukoresha ijwi cyangwa se mu ndimi z'amahanga mu cyongereza wa digital native voice aho azajya ashobora no kwakira ubutumwa bwinshi mu ijwi bityo ntibimusabe kuba azi gusoma cyangwa se kwandika ikindi yavuze ubumenyi hari ubumenyi buciriritse pe abantu wenda batunga indimi z'amahanga cyangwa se namara impungenge ko igisubizo cyacu n'ikoranabuhanga icyo byibandaho cyane ni ukugira inyungu abantu baho hanze rero mu byo twatekerejeho ni uko
ubujyana babutangwa mu rurimi kavukire igihugu kirimo cyangwa se ururimi rwaturanijwe n'abagiye gukoresha ikoranabuhanga ryacu. Ubwo rero igihe tuzatangiye gukora mu Burundi yashyize impungenge ko bizajya biboneka mu rurimi rw'Ikirundi cyangwa se n'uburyo bwijwi bukazaba buhari ibyo nta mpungenge yakabaye agira.
Murakoze kumuhumuriza. Reka twakire na Ngenda ku Mana, uranyumva?
Ndabumvise na kwitwa.
Nuko nuko uriye ahagana he? Ntabwo tukumva.
Simusigati prodese bubanza.
Bubanza ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo wongere ijwi kugira ngo twumvikane.
Oje ndabumvise na kwitwa.
Ye, ngaho tubwire.
Oh, jena sasa kuvuga ko kubijyanye n'ibyo kugutungika cyane cyane biraho abantu usanga batatiye ku mashuri cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika, ko kubera ariho cyane cyane hari ubukene uhisanzwe nk'amahoteli n'amaresitora usanga cyane cyane nk'ino mu bihugu byo muri Afurika bikorwa n'abantu batiye uhisanzwe nk'ubu bo banda bagasansibiriza neza abana cyane nibaza ko nk'ibi uforoma yawe kore fundamentali wariho akarusho bizoza bica na paraporo y'ubu nice nari nshise kubaza kuri uwo muntu mwatumiye nyene atete kuri ibyo bijyanye no gusuzuma murakoze.
Urakoze. Bwana Shikama Jescore, mwagira icyo mubwira Ngenda ku Mana?
Wamfashe gusobanura, ntabwo namwumvaga neza, ngira ngo wamufashe ukamugira icyo yabazaga neza.
Reka aracyariho, reka tumubwire yongere asobanure neza ikibazo cye. Ngenda ku Mana, asobanura ikibazo cyawe neza.
Jewe namubajije ati
ngo uvuge cyane kandi
usanga cyane umengabira aba bantu batatiye ku ishuri notama mu bihugu byo muri Afurika hariho iterambere bikiri inyuma. Sinzi ko unyane irari petore kore fundamental ko hari akarusho kazoza gusumbya nuko yo mu muco cyane cyane mu maresitora nino mu mahoteli ushobora gusanga hakorayo abantu batiga. Ni nayo mpamvu navuze ku bintu bijyanye no gutsindika ubuki no gusaraza hejuru y'abantu, kubera usanga mu bihugu biteye imbere bakoresha abantu bize muri mahoteli cyane inama bati.
Ikibazo cyawe ntabwo kirimo kumvikana cyane, kubera ko turimo kuvuga ibijyana n'ubuhinzi, uburyo bafasha ubuhinzi abahinzi gutera imbere babaha inama, baha umuhinzi hakoresha inama hakurikijwe ikoranabuhanga rituma yongera umusaruro. Kandi
nande nande namubwiye ati kukubera ko muri Afurika igikenye usanga bikorwa n'abantu batatiye ku ntebe y'ishuri. Nicyo nashatse kumubwira ko usanga ibyo bintu rero nawe ubyigisha bibagora gukoresha.
Urashaka kuvuga ko kubera ko batize icyo kibazo asa naho yari amaze kugisubiza, avuga uburyo bashaka kugerageza n'uburyo bwijwi no ku bantu baba batazi gusoma no kwandika bitakenera ko bandika.
Voilà, naho rero nari nimbiye ko naho bo bibigisha ugasanga ariko birakene imbere cyane.
Urakoze cyane Ngenda ku Mana. Reka noneho Bwana Shikama Dioscore, muhe ijambo rya nyuma mu gusoza muri makeya rwose inama mwaha batabashije gukurikiza ikiganiro. Ikintu cy'ingenzi bafata ku buryo isosiyete yanyu yabafashaho kwita ku musaruro wabo no kwiteza imbere muri iki gihe ni nk'iki muri makeya?
Murakoze. Kimwe mu by'ingenzi natanga, wenda n'uburyo bashaka kutubonaho bitewe n'aho bari hose ku isi, ni umurongo wa interineti batubonaho wa ndeka nsubiremo wa eshatu akadomo go akadomo rwa. Aho ngaho harimo uburyo batwandikira n'uburyo dushobora gufatanya, ndetse bakanasobanukirwa byinshi mu buryo tutashobora kuvuga hano mu buryo buboroheye aho bari mu cyo ku isi.
Ndagushimiye cyane rwose Bwana Shikama Dioscore kuri iki kiganiro tugiranye. Namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika twari kumwe, haba duhamagaye, haba duhaye inama n'ibitekerezo, mwese mwese ndabashimiye cyane nkabashimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma engineer wadufashije kubagezaho ikiganiro na Innocent Kimenyi wabahamagaye akabashyira ku murongo kugira ngo tubashe kuganira mwese mwese mwakoze kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.